Samani unitosebe wapate kusemaga Nami nijezi ujuzi showe kama zaga zaga Usami koloni koloni notavyo nichanganya Ukani panga uko sokoni kama fungu ya nyanya Ujue mwenzio, mwenzio Umesha nishika masikio Kipendaro, pendaro Kama tia baba Wangu moyo mbio mbio Tana na uviregio Furaha itagi ukikilio Zingatia na baba Nakama tachanga Kasheshe Donga nani tucheze Makida rede Chenga nyama zaga Kibanda ndanda Usiku nanipaga Bada bing bada boom Usikatishanga Nakama kachanga Kashishe Donga nani Tucheze Makida Rede Changa nyama zaga Pame Mambo ni pame Wacha kugane Pame Pame yo pame Pame yo pame Pame yo pame Pame yo
The Outstanding Mix.